Thrillers.
Dikarudi kuzaliwa 115 kulelewa. Music uningia kwanza trap sichelewi. High school nika perform, jiji akaingilia. Daily tuko na mabia na masomo tunapata mia. 2015 kaingia, ngoma nikabadilisha gear. Na kupenda wakasikia, wote wakaanza kutufia. Big mic kuwadisia, fear ikaendelea kuingia. Kwa music upanda stairs, tukawa ham na maspia. Wedding show tukaingia, show zote tukazikill, kill. Wengine wakatuita dia, kube walidai tu masnia. Dark life katuingia, mapenzi katupita njia. Sisi bado ni Mbasiti genius, kutuita bado tuko rare. Radio station tukaingia, ati Delio Makena anataka challenge. Line zote nza kishua, kirila slapa hatunanga mileage. Bado sisi sote tunatesa, tunasikiza ngo tuna all age. Mtesa wote akasikiza, kumbe sisi wote ni masavage. Rising up, going up, real rappers we on top. Karo bado giving us bus, Kims bado he's on track. Kevo bado he's on deck, disappointment you don't get. Lekki bado he's on beat, Big Mike he's on booth.
Born in Malaba pale roadblock baba. Boy wa molo konyi gladi always flexing. Zinga bado donga walai. Passion was music from a young age. Kosana na Buddha took my phone away. Ati boy stop playing with your life, ayy. 2016 kanza kungangana. Vita kani show bro andi yako na answer. Babu najue ka drop reaching to Big Mike. Bragara go nakupenda came through. Mpaka leo sini legend. Realest rappers was born nge mtoto tutamlea. Kapata nanga nele kibit. Niggas kezi kucheza na beat. Akibazenga ni jengezo beat. Akiamini I'm on my feet. Fly so high to patterns of fleets. Wana shanga ati guanso this. True blood bani me come na speed. City genius itawatisha. Mziki bana kwetu tusini biz. Shows asare tutu na exist. Ka unataka collab na meme lazima uni show tu uko na skills. Uliza glow kibs. Nionjese ilimpea my feelings. Akapatanga tu madhagu black or tuna wings. Hapa hakuna kubatisha. It's villa surface with the word. Tabirifu baby tundo kusema mzi hey. Imeshinda tuwa rainbow when you water. Wako underground. Ni vile mjapate nanga tunam. Hey mtesa water. Hey mziki kanipea karo. Close for life, memories it a blow your speakers, rock my world. Ey, mtahama hii dunia akiwa live. Ndito natimiza, rila sapa tetemesha ilika mtu na mjiza. Release in shock, wamepigwa na steamer. Usini test tu kuni try, na usini try tu kuni test. Console lazima minta msho, tu vile tu mina mpendaga. Wendo wangoro, nyambura amanyesha tu kuangu. Kitu apa tu ni rat race, ey. Na ka ujapanda tu farasi zetu tamu kuliko tu lollipop. Wengu alidhani ni jokes. Tuko na joker Dubai walai hey. Boy wetu tu for life. Born kama pia ako kwa list. Kim si my nigga big salute walai. James King killing verses. Hiyo verses a studio RRC tunta watumia. Hizo platform kuja space. Nili town down chance ya kuenda Dubai tu juu ya mapenzi. I'm sorry my dad. Hizo memories nataka kuzi document tu hapa hey. Back to Sony alini watcha. Happy marriage to mama. Na zile vitu zote hey. Nataka kulipo die for. Ziko pale to my death. Fast things are true blood alive. Hapa kuna competition tuna marapa. Ligi to share set. Shout out to Yardman Wayne Steve. Mpaka maju bande linika walai. I'ma make your blood ball with celebrity life. Incoming wish mama was here to see me doing this ay. Give me another chance to all women who ever got my back. Wanju angari angaze asha wahu. Mary Rogoboni bana I'll never forget ya. God bless you for life ay. To all the money support ni shy gift. Daddy and all the niggas were like, commend you all. You let us to a life. Thank you.
Thank you.
Thank you. Santa.
On the track. On the track.